Ese hambili minyaga ngihamba ngilokungifuna ubambo lwami. Abanye bayadlala, abanye kubukuthi yaqondananga. I don't waste no time no, so angithembi muntu. I don't have no time for ukuloku ngibheka umuntu.
Sengikhalele sabo, yazi nduke nhlika ulezi.
Inkinga ngithembi muntu,
mina umtsholo yangihluka. Ngihlala ngizifaka izinkinga.
Awu ngiyacela, nhliziyo yami awungithandele. Mehlo ami ungibonele. Ngqondo yami awungicabangele. Zinyawo zami ungithathe ungibeke. Wanhliziyo, wanhliziyo ngiyese. Wanhliziyo, wanhliziyo ngiyese. Lwehli lula, nenhliziyo yami yelula. Bekungelula, inhliziyo yami beyiphula. Lusakhona uvalo, so angithembi muntu. Enginaluthando, lusalele oyedwa umuntu.
Sengikhalele support, yazi nduke nhlika ulezi.
Inkinga ngithembi muntu,
mina umtsholo yami hlupha.
Awungiyacela, nhliziyo yami awungithandele. Mehlo ami ungibonele. Ngqondo yami ungicabangele. Zinyawo zami ungithathe ungibeke. Kwanhliziyo, kwanhliziyo ngese. Kwanhliziyo, kwanhliziyo ngise.
Jabula, jabula, jabula
dale. Jabula,
batika ulesizwe, inhliziyo yami.